Beats Generation Music.
Oh,
kinachi.
Nilipa mtunda. It's up, Hilly, stop, Steve-O. Jekasha got you. Y'all not ready for this one.
DJ Zengaman.
Pika lilempia, that's why kuli masesensia. Chawa mandi bo mchishinka mbefia sincere. Mantu inshtelesela, menipefeya. Nombali neika fuma peheya. Kati uganiza na kula mutu notina kuwala. Blam, bebati kangala kwewe. Kusingala mosani fakamo. Bebati kangala kwewe. Nivachani sili benefita. Bebati kangala kwewe. No positivity faking. Bebati kangala kwewe.
Yeah. Mama, 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 onani yama na nana na drama ya drama na kana kujama na mama na mwana kuseni masana uawa musana mutujo ni baza wanyama wana mamweti makumana tisa zibunghana munzelu pama kwa chanima luwana papana nilipo deni safole nza kukama weza kongole noti sitori singa zipushi ngana monga matroli ndine nilikonga funse watomi ikonomi ya kosa kutali uhomi ndani afuna nkani ilibe mani please tisa sebanyani nani nifuna na hane we afuna mane ye mtumba mwako singapano ni road to success. Oh I see dead people no na my face vela flow na my face don na my chance na panya kwa sala che wona my fence vani zonda my friends hate and cause this so I'm a set things cause my yo think I came fast like how much I stick but I worked hard for this so I'm a just flex. I don't really care like how much is a stick
wikali lempia that's why kuli masesensia chawa mandi bo mchishinka mbefia sincere matu inshtelesela veni pepea nombali neika for my grey. Kati uganiza na kula mutu notina kuwala. Bebati kangala kwewe. Kusingala mosani fakamo. Bebati kangala kwewe. Nivachani sili benefita. Bebati kangala kwewe. No positivity faking. Bebati kangala kwewe.
Kangalo kwewe, you are evil. Mwenze kutipenzo mifu na piko. Manje ya pangazi na panoziko. Mupwela kubrai na tumitiko. Ficha ni mane olondiwe friendi. Pepa ni ngata micha ya ofendi. Kaili muzajili pilila rento. Loti mwesa mowa otula weekendi. Oh, sorry, ndise timi yes. Oh, sorry, ndise timi mwesa. Oh, sorry, muzi wa chopemba. Nenze na iwala isa kwele kemba. Mbuzi, ulila memu, juni. Nza kutila mhepo kakule juzi. Ino ni begi mwana siku mzu kati yambo za zipe za chepa news. The boy goes where the money goes. I drop flows like a waterfall. Nina koneki yope na wafuna nileke kupema na boma nose. Mahudu mweti choka wana wakonda chefopoka. Wakula makona wakango kula stress. Munga mutengo wapopoka. Anyway
Rika lilempia that's why ukuli masesensia. Chawa mandi bo mchishinka mbefia sincere. Mandu inshtelesela meni pepea. Nombali neika fuma grey hair. Kati uganiza na kula mutu notina kuwala. Bebati kangala kwewe. Kusingala musani fakamo. Bebati kangala kwewe. Nivachani sili benefita. Bebati kangala kwewe. No positivity faking. Bebati kangala kwewe. Kangala kwewe. Rika lilempia that's why ukuli masesensia. Chawa mandi bo mchishinka mbefia sincere. Mandu inshtelesela meni pepea. Nombali neika fuma grey hair. Kati uganiza na kula mutu notina kuwala. Bebati kangala kwewe. Kusingala musani fakamo. Bebati kangala kwewe. Nivachani sili benefita. Bebati kangala kwewe. No positivity faking. Bebati kangala kwewe. Kangalo kwe.
Shay DJ Mdengaman. Essa música está a sair bem.
MB's Generation Music.